Last chance, don't waste all my time. Watch your tower, Kana. And it was before Kaku Gabi, the last chance. Would you look where you sense? Until we wake up, all the way to sink it. I don't come better, Mara, Simba, you're cheating. But I'm a talam, you can you, but you're cheating. Ngambe kambere mwaba basimba yo kujokewa Wati mwati manila, wati mwati ningana Novo vatetana kufanana Kikamyo vataya, everybody zonu yaka, everybody taya Novo kumba kwelima, desili kuswanyiwa Nga wano vatewe vikusa, ngolinga kamendika Lulinga woni kai katemplimenti Nali manyifunya kustina Nga ganda kufumbirwa
Umutima kufumbirwa kona we etika Masimara chiti watavula Chukisa koku webisa
Uvulia umbale sekefu sinevitizi Tisa manya tulikupesie Chagesa kumwediza
I bought Bakoluli every day. Our lava coating party. Come to Sako, quicker.
Nimbabu, Nzawa, your last chance. Sigaba, last chance. Don't waste all my time. Watch your tower, Kana. And it was before Kaku Gabi, the last chance. Would you look with you since? Until we wake up, all the way to sink it. Aitun kambele mwaba basimba yo kuchitingiwa Bacha wachala mjuganyo, bachi mchitinga Ngambe kambele mwaba basimba yo kujogewa Bachi mchumanyila, bachi mchiningana